Listen to dialogue one again and say
Ndio,
which means yes, or
Hapana,
which means no, to the following statements. The correct answer follows after a short pause.
Amos ni Mtanzania.
Ndio, Amos ni Mtanzania.
Subira ni Marekani.
Hapana, Subira si Marekani. Subira ni Mkenya.
Leo ni Mtanzania.
Hapana, Leo si Mtanzania. Leo ni Mwingereza.
Kathy ni Marekani.
Ndio, Kathy ni Marekani.